I'm at ease, no need for counting sheep. Many pray in church, I meditate and sleep. Wana wake, all my bitches continue hustle. Na chinja mbuzi, fanya kazi, tukule wote. Wana wake, continue hustle. Na chinja mbuzi, tukule wote. Wana wake, continue hustle. Na chinja mbuzi, tukule wote.